Kenyan and boy 001
yeah. On the beat.
Hello, what's up yeah? Mtoto mkali saru leo nataka ntoke na wewe. Yeah, basi janda now now. Mida mida kupite tukale kwanja mida.
Hello there, samani masauti kumbali nimekuonea. Likuwa na kutamani jamani hata kuongea. Ah, kwenye DM yona kama ulichorea. Na furai kuna kwamba sasa hivi nimerejea. Na kosa this bitch, umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Twende camping, bitch ipo na champagne. Hajua sija sim, jumsupa na kuanga satin.
Usijali likuwa busy, unajua mambo ya kazi. Ila we take it is, mbana nimekucheka. Zima leo kihape. To keep up na machampe. Ona leo na kutoa auti.
CBD, uptown, ama Westby.
Na kutoa auti.
Tukate gin, vodka, ama Westby.
Leo na kutoa auti.
CBD, uptown, ama Westby.
Na kutoa auti.
Tukate gin, vodka, ama Westby.
Nina fursa siombi hata ruhusa. Bebe baby siogopi hata kama sutra. In your bed nini mapanda shuka ah. Chochote unamwaga mina pangusa. Take a photo, uko na toto. Blow my feet na ma emoji za moto. Yeah I'm a business mama niko soko. Nataka uniteke nyondoke ndo nitoke local.
Oh sexy girl you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit nothing to worry. Na leo tunaipiga politely. Oh sexy girl you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit nothing to worry. Na leo tunaipiga politely.
Nimekumisi na kosa this bitch. Umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Twende camping bitch ipo na champagne. Hajua sija sim jumsupa na kuanga satin.
Usijali likuwa busy unajua mambo ya kazi. Ila we take it is no bana nimekucheka. Zima leo kihape. To keep up na machampe. Ona leo na kutoa auti.
CBD, uptown, ama Westby.
Na kutoa auti.
Tukate gin, vodka, ama Westby.
Na kutoa auti.
CBD, uptown,